linjila bana matawindiridum. Fasluol sapol. Yo, Yesu ew ni pukara en mudum sapo edido, bengari hamako. O hokki be bawde riugo ginnaji, e yamditin go nyawbe, e jiji be fu. Nda inde nelabe sapo edido man. Simon bietedo Pierre e derdum Andre, Yakuba e derdum Yohanna, bibbe Jebede, Philip e Bartolome, Thomas e Matta jomnowo, Yakuba bi Alpha, e Tade, Simon goto der yidde rimdin go ummatore mudum en, e Yahuda Iscariot mo lati jambotodo Yeso. Yesu neli pukare en sapo e dido be o umri be.
Tanje he nokku jaha ummatojo godde ngoni. Tanje he gure Samaria en bo amma nje ha Israel e lati be bana bali majjudi andinebe laamu Allah badake wangugo jamditine nyawbe ummitine maybe jamditine kuturu en diwe ginnaji on kebe dum chahu on dokka dum chahu bo tanjoge kangeri malla chardi malla cede der jibaji modon tanjoge boro njobari malla limche didi ta ko e pade malla sauru ngam kuo hei hebu go nyamdu mudum to on jotake bernol malla wuro dabbite goddo mo yerdi jabbago on jode ha mako ha to on dilli to on don nasta sare bi e yimbe ton jam laato do modon to yimbe sare man jabbake on be kei hebu go jam den kam jam modon jodoto do mabbe amma to be jabbaki on jam modon nafataabe to on nasi sare malla wuro be chali jabbago on malla nanan go on gurte wuro maju bidde chollaje kosde modon mido wi'a on be gonga nyalade darngal kita mabbe tullan do kita yimbe Sodoma e Gomora nda midon nela on bana bali chaka chafali ngam majum late on joybe bana bodde on ngala aybe bana poli amma ndene ko e modon ngam be jaran on kita be boccan on der cuudi wa jaago mabbe be jaran on Yeso mawbe e laami be ngam dalila am ngam ha on cedo sedam ku modon Yeso mabbe e Yeso yimbe ummatoje godde to be jari on ha kita ta chakle do ko bi oton malla no bol wirton bolle de on bolwata ngaranan on sa imaju de iwata ha modon amma ruhu babirawo modon wolwanta on yimbe dokkan derrawi mudumen gambarego babirawe bo badan bikkoy mudumen bana non bikkoy ummanto saroji mudumen barabe yimbe fu ngayan on gam dalila am amma mo munya ha timmode hisan to be toni on ha wuro wongo dille wuro fere mido wi'a on be gonga on bawata filtugo berniji Israila fu yidde ko bi neddo wara jango burata jangino mudum mangu kuwo bo burata jagordo mudum mangu to jango yottake andal jangino mudum kuwo bo yottake mangu jagordo mudum hei to be ewnake jawmu sare Beeljebul be burata hallingo yimbe sare mako na ngam majum ta kule yimbe cuudi dum fu wangan siri dum fu famoto ko mi wi'ata on der nyibre bangine dum gite yimbe fu ko on nanata der sofndago ngene dum ha babal ta kule wawan be barugo balli modon amma be bawata barugo yonki kule Allah bawan do halku bandu e yonki fu der yite jahannama be chorrata cholo dido bakin ko bore wore na amma wala ko gotel makoy do'oto haleji sunato babirawo modo yerdake onon bo ko gasaji ko e modo dillimaadi gotol gotol fu ngam majum ta kultore on buri chole dur koy saman ko moy sedi yam Yesu yimbe min bo mi serto mo Yesu babirawo ammu asama amma mo sedaki yam Yesu yimbe min bo mi seda ta ko mo Yesu babirawo ammu asama to ta nume mi wari ngam mi wadda jam ha duniyaru mi warai ngam mi wadda jam ha duniyaru amma ngam mi wadda kafai mi wari ngam mi wada biddo gorko be baba mum biddo debbo be dada mum Esrao debbo bo be Esum debbo yimbe sare goddo latto waybe mo ko moy buri yidugo baba mudum malla dada mudum do am he ay wondugo be am ko moy to ho ay gafangal mudum ngam tokkago yam he ay wondugo be am ko moy yidi hisnugo yonki mudum majjinanki amma mo majini yonki mudum gam am heptanki. Komoy jabbi on jabbiyam mo jabbiyam jabbineldo yam bo komoy jabbi annabojo gam o annabojo Allah heban barjari bana annabojo komoy jabbi gongajo gam o gongajo heban barjari bana gongajo mido wi'a on be gonga komoy hokki ndiyam pewdam ha burdo lesugo chaka pukaren ambe gam o pukarajo am heban barjari mudum.